Efeza ujulisa ufiya lapho.
Awu sengele itseli bana ongo manje. Sisi sharp boy.
Bekumnandi zolo sphuza ubiya kwamamncane. Sidla inyama sphuza sikhomba ngophakathi eh. Into iqale intathaka usumfethe ngasekho. Eh, akasekho.
Wakhalo mama,
akasekho. Akasekho.
Lo mhlaba kanto njani, impela yesimanga ngiyakutshela sibali. Okwabona uSawule engikubonile nami, inhliziyo zabantu zibusa uSathane man. Kusentatha ngifica ugogo uthwela izandla ekhanda. Mangithi ngiyabuka isidumo samfethu silele phansi. Fethu, fethu. Indivale kusolakala ukuthi ukhona khona omfakile ihliso. Kuba umnandi bayizolo wena uzofa ungagulanga. Kazi ingane zosala nobani umfethu uyena bezama kulala ehliwe ekhaya. Ekhaya kazi unembezo thene ngaphakathi. Kazi unembezo thene ngaphakathi. Kazi sobaleke laphi na
Zolo sphuza ubiya kwamamncane. Sidla inyama sphuza sikhomba ngophakathi eh. Into iqale intathaka usumfethe ngasekho. Eh, akasekho.
Wakhalo mama,
akasekho.
Zakalingane,
akasekho. Akasekho.
Sikala nge-black, ekhanda ku-black. Kweza ma-side, akweza ne-plate. Fika ngo-8, sihamba nomfethu. Vele grand, engeza kwa-pay. Kwezi beef, sothi hit, sijabulile. Sithokozile, ngekho muntu ophoxekile. Angakholwa bamloyile, kodwa inkosi mayivumile. Konke kogcina kuvelile, inyembe zilokhu zigelezile. Hambe kabe jabulile, bamshaye ngedliso. Isikhathi bese giso, inkinga ngivalelisanga. Bengizomtshela, ngiyamthanda.
Bekumnandi zolo sphuza ubiya kwamamncane. Sidla inyama sphuza sikhomba ngophakathi eh. Into iqale intathaka usumfethe ngasekho. Eh, akasekho.
Wakhalo mama,
akasekho.
Zakalingane,
akasekho. Akasekho.
I'm sick and tired to control my emotion. My blood is gone on. What just gone wrong? But it's fine. God, I trust you. Hey, you take a dying and turn into a lie. I lost my brother. Do you hear me when I say so?
I say
keep it late though. Baba says I ya tela ya bali something was
season.
Hey, oh when chance shall amanzi namanzazi. Go mfethu akasekho. Eh akasekho. Akasekho.
Okay, I swear I take you as my enemy.
I'm not a sorry. Ay, I feel sad. They killed their hearts now. They killed their hearts now.
Bekumnandi zolo sphuza ubiya kwamamncane. Sidla inyama sphuza sikhomba ngophakathi eh. Into iqale intathaka usumfethe ngasekho. Eh, akasekho.
Wakhalo mama,